echomu wendo ze chenina yewe dia mulongo sirina mulala yena kiriza chingamba mwamponya bachala chipade abanyazi balafu akunyagala avulagenda ngate tafunanwa kankufireko nyabo lyanda kulyanda abayaye banji mbatidde tebakuntwala gambe kyotegere kikinjogera nkiminiga kati kiri gyoli kyoyagala kuŋŋamba na byonna bye nnina tekuli kyange nabikuwa kw'obifuga kugambe kyotegere kikinjogera nkiminiga kati kiri gyoli kyoyagala kuŋŋamba na byonna bye nnina tekuli kyange nabikuwa kw'obifuga nabyennina tekuli kyange nabikuwa kw'obifuga
Choya kala kumamba